Kalule zilile Nyama takizi.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Naeza papaka Napirira pakwana Mwana ngazi kutopona yoyo Olo nichilaka we wanyanya Mama mwe Zamalo zandibo kutopola kwa nyanya Amama mwe yo 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 Zombo wani chita zamalo zandibo kutopola kwa nyanya
Chile mwambo Jibune ka mtoto to Chile mwambo
Mbale Na esa mama Koma na gangi wolimba Uyuge logo kafipa Mani chita kuipa Mandam, mandam Na papata tumilani 911 Uyu mogazi ya zandipa Kaleza mama ni vera manda Wanyanya Ndaba kuchipinda chikangena Sini makurumu Mitopo, mitopo, pano mchuno Natopa, I surrender, mama
Jibune kamtototo Chilie mwambo Jibune kamtototo
Kongo dust Daddy dong, yeah Ndipo ni chisenyenye Your body is the truth and anyenga wenye Chifuna chisevanye mwambo mfeshi hambo batu pisi natekanye Anyama tozi peteka, chikati tete, tete nozi peteka Mbezi kubwaya na chilikita, vibration inga luvango wa pepeta I told her, behave, pasoko I carry a very heavy shamboko China guada no nipasa nkopo Mpaka vana kunya ila kuskopo Ama mamwe Mana wanu guno wani sokonezo wani damo ni davana
Jibune kamtototo Chilie mwambo Jibune kamtototo
Jimambo Mama ni magodila Mitopo, mitopo, pano mchihuno Ndatopa, I surrender Kini mwana wachichepele Matejinga undichove Panga kuino zandipa Niku msale kunadia Na kujela kamtaga zona juli Ukuchitila mpege zano jule Nile ya indale pelane Timba kukonda koma ndatopa mbale
Chilie mwambo Jibune kamtototo
Classic is still mbale Dala ya mbale Doji mwanza mea Alidola kuchirira bombwe Managers mwaba High flyer, auto shopu Mr. Makasi Nyamata Kezi Limango